Busy Records Music.
NSK, coolest kid is in the building.
Piama la boue.
Freeze. Chemez.
Fire, fire, back.
Saliva wote chikwele gaba kote na wakote. Gani tracking ayali ya kwa diangote. Kiri kitina pone na namula vai. Gaishi bakanshi chi business lady.
Mayo mayo
business lady.
Mayo mayo
business lady.
Mayo mayo
business lady.
Mayo mayo
business lady. Gani samo salari yose awisi dolini. Tubali dandela maefo ozi balini. Mwana epona na epolo la wisi. Yesi epona po konkera wisi. Kuona big tifu na dashi bode. Ema wafuti nefisi wende. Flesh and sexy chawa na good pie. Sangwa na mula chia ku Dubai. Bendango yonze mumatha makisi. Tatwele kuchingwele washi makisi. Don't know what a chafite mwafcha makisi. Fema love wala kuma makisi. Saliwa woti chikwele gaba kote na wakote. Gani tracking ayali ya kwa diangote. Kiri kitina pole na namu love why. Naishi vakanshi chi business lady.
Mayo mayo
business lady.
Mayo mayo
business lady.
Mayo mayo
business lady.
Mayo mayo
business lady.
Chini monga slay queen wa ku Dubai. Diye tiapye ne vuto chaya ku Dubai. Maluxi, chini monga niki. Funa tiapye ne inasoma inki. Ni tiapye ne mutare mwanza. Wose palimane ala chela sila sangwa. Tashi bomba na bali abama chenji. Ni tiapye bomba na geji. Flesh, ifi velo ni yellow. No mane kukutwa risa maselo. Nishi business lady. Very humble mumano ni deadly.
Saliva woti chikwele gaba kote na wakote. Gani tracking ayali ya kwa diangote. Kiri kitina pone na namu love why. Naishi vakanshi chi business lady.
Mayo mayo
business lady.
Mayo mayo
business lady.
Mayo mayo
business lady.
Mayo mayo
business lady. Wachi peke peke as the track drive for seya. Feri toto pa kalaji.
Hila G-Bags, Kashwizi DJ Peez. Hey, you're tracking. He's okay, he's a kanji. Breeze, hila culture. The guys
Wapya Malabu.